More music on DavePlay.com.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
More music on DavePlay.com.
Kimbaumbau, tukunyema, pilau lau, nipe supu tena, mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya, basi nipe za kichina hii,
msamba,
fanya kama busili,
msamba,
viuno vya kusigina hii,
msamba,
fanya kama jetili, navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Ai katoto,
moto moto,
moto moto,
moto moto,
ai bai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
More music on DavePlay.com.